Eloko esalio Enzombo na yo Esalinga pasi mingina motema Omi kengelaka Noki yoko regrete Chuchu moke Na yo ki pasiye Ai Yebi sangai Eloko e trouble yo Tango mosusun zinzi ya pamba moto esio Omi kebaka mama Noki na kokota zamba o
Zinzi, eloko ya pamba Epesio trouble Na posa ya kepi
Pasiye, ai, oye bisangai, eloko esalio, enzombo na yo, esalinga pasi mingina motema, omi kengelaka, noki yoko lelangai, chuchu moke, na yo ki pasiye, ai, ye bisangai, Eloko e trouble yo Tango mosusun zinzi ya pamba moto esio Romi kebaka mama Noki na kokota zamba o Ai Yakago yakago go Chuchu moke Yakago yakago go Na mapoka mangai Na eko senga na boboto nzela ya bolingo gogo Obi kebaka mama lelo na bimi he
Motina motema bolero
Na baboto nzela ya bolingo gogo Omi kebaka mama Lelo na bimi he Ai, ai, ai Yakago, yakago go Chuchu moke Yakago, yakago Na maboko mangai Na eko senga na baboto nzela ya bolingo gogo Omi kebaka mama, lelo na bimi he.